Mari bos virgose Nari mu bibi kabije Nari narazimiriye kure Yesara bona Amuruzu rukundo rwe Nguku kona hawa gachiza Yamuye humutwaro munini w'ibyaha Ambohori ngoyi zose z'umubi Muri we nahinduwe mushya None ibya mbere byarashize Ubu navutse ubwa kabiri Ng'inyungu y'agakiza nahawe Nishimiye agakiza nahawe Nizere umukiza wanjye Ndahiriwe kuko nkundwa na Yesu Natekanze acirwaho Ijwi ryiwe ryongorera muri njye Ndamwemerera mwereka uko ndi kose Nasobanukiwe ko ari we wenyine ushobora kungiza Namuhaye ububi bwanjye arampindurira Yanyinjije mu muryango w'abana b'Imana Sinkiri imbata ahubwo ndi umudendezo None ibyaha byanjye ndetse n'ibicumuro byanjye niwe wabikoreye Abibamba ngwigorogota Inyungu y'agakiza nahawe Nishimiye agakiza nahawe Nizere umukiza wanjye Ndahiriwe kuko mburwa na Yesu Natekanze acirwaho Narazimishijwe Kagero Yesu yanyogesheje amaraso 岁月。